nfunye mwe kisibweka kwengeri jorude Kampala tegeza sepale nfunye mwe kirowozo bade njagala ngende pase mchalu banabe Kampala banemiemu doza lwakuba amasanyu gabasukiride bote bidula biringe bidula buno ddala bufumbo bubyasibuulizanga ewange tebaddaatya munne nga nkoma wotaano ye mukaaga zadda namubuuza kyagomosa yaddamu atunudde eri nga wenna tomanyi nti mbamba taayibange ne mubuuza afuga munne ukyamwekanookanda kujja era tobiwulizanga ewange tolisangayo okufumba samakulu g'okufumba gwowasa kufumbirenga bamukubire essimu nga twebaseka naawoza bufumbo kyoba obutazaala nkooye okuswala mu nkiiko ezeewaka mu kyalo tambuuzanangako ng'afukamidde tetugwa kwerumya nsobi luno lunkayiridde nze nga n'otulo bwe tumbuleka teekwa okumuwa ensonga lwaki tumbuza embuto kangera ndeepase mu kyalo nenze kufuna gwala mu kyalo balikifufufufu oyeraku y'ebibuuzo ne mbangaali mu kooti kangende mpase mu kyalo nweze kufuna gwala mu kyalo ne bwerina balikifufufufu oyeraku y'ebibuuzo ne mbangaali mu kooti
ekikusumbuwaki oba mu kiika kya wammwe waliwo ekibanja teri muntu wa kibuga aliwasa mu kyalo n'aba n'amasanyu ag'amaka agaladde omukazi w'ekibuga abeera mwawufu nnyo era mu byalaavu tewali amusinga abeera shaapu tamala gagwanwa kati baayiga n'okkuula naye kaweepanka n'owasa mu kyalo bamulimba ne kaswiti n'agaba enswa za bba ngambye kaweepanka n'owasa mu kyalo oli amukwaga kindaazi n'ajjamu ezikyala nze nnawasaako omukazi gwe nzije mu kyalo abayaaye baakunya ddoola nze okuvaako kye nnalaba tonononza lumbe kulabudde mwana wa taata olaba ne bwekabeera kabwana okajja mu kyalo okatendeka ekibuga wabaawo ebiwoobe wogeza n'owasa mu kyalo matyansi togenda kujjayo mirembe mutuufu ne mu kyalo kaakati balunda bayaaye nze ddoola teyandaga naleeta ddeege togeza n'owasa mu kyalo mukwano togenda kujjayo mirembe mutuufu ne mu kyalo kaakati balunda bayaaye tereeza gw'olina mugenda kuteeka
abakazi baffe obufumbo mukimanyi ti nno nnyanja eteeka n'etabanguka ekiseera kyonna abakazi be bamu ab'eno n'eri bw'aba mukuzi ne mukyalo era bakuula katonda yakuyambako obe ng'oteebye omukazi atakujuza naye si kyangu nze nsanga n'abalina ensimbi ennyingi nga tambula awooninga oluguudo lwonna bwe tubeera mu jjamu mbalaba bangi siteri njagikuba empi naye tekaba omukazi yamubiiraka mutuuse kwekyo nga buddeeka muvumya muwala budde omukazi owengabi yamba baba kwennava n'okuyiga okunywa ku mwenge weewuunye namujja mu byalo byeyo kati ani yamulagira okuvuma nzibba bwemujja mu kyalo ng'omulaba mu mubisi omutuusa mu kibuga n'akufuukira engo walabira ne bano banna abeetunda n'akimanya mu mutima nti nafiirwa wadda ate w'omu kibuga yaaba mubuufu aba yakolako dda n'ayiga obuwonvu bwonna wabula abakalampenga ennyo mu bubbi omwegenderezanga nnyo oyo tazanyazanya mulimu n'ababeera n'ellonga kyafu n'akupangira abatemu bakunyoolenyoole laba ensimbi za tebezikusa omukazi wuwe abadda akuwaana mu nju nze kiweewa nfundikira era bwe ŋŋamba nti okuwasa zaalo tebanalukisakisa nze bwe nzijagaza sukuulu fiizi n'awakakaala nsasigaddewo munywamu mwenge chwe wanze nja kunyango mwenge nako wa babbi abatabalirira bana bange
wabalanze nja kalamu wa singa wana kubambia lone mbibuka waliyera bantu makubiri zantini na muwasenga wana kwa sazaro teba na lukisa kisa
kangrende pase mucharo nyeze kufuna kwala mucharo nebweli nabali kifufufufu oye rafi yebibuza nebangali mukoti
Tokeza no wasamu chalo matansi Tokeinda kujayo mirembe mutufu Nemu chalo kakati barunda bayaje Zedora chiyanda kana leta kenge
Wabalanzi njakaramu wa singa wana Kubamzi alo nembi muka wali yera bantu Makubiri zantini no muwasenga wana Wasa zalo teba na lukisa